smile upon your face. I love that smile upon your face. Mwala mufilika, hey. Tayagala kumanya wuna bamuteka. Yagumire mbera muno talichuka. O wange talichusa. Nenguma omutima nemanya nti wange. Kanesune kobana. Nkwagala nnyo siri kujuza mumbeera. Onyirira nnyo nsaba nkutwale gyenkasiba. Okolera nnyo munange. Era nkukonera mugemazima. Mukwano, my lady, will you move a camusi? What is a mulai? The young man of Twala, one of Muala was an anapua katwa, Mulafuya Fesagala move my jam, Quamanera, Uviro Kamara, Sagala Kurava Mukova, and you could water cause a name of Mukoti. Yenina yaweka abasigadde sagala manya birala mukazi wange nikwambalange koti aha nikwambalange sawa luwerera sibanda ukanda mbula mbuna oro mukwano go baby. Yagumire mbera muno talichuka. O wange talichusa. Nenguma omutima nemanya nti wange. Kanesune kobananga. Nkwagala nnyo siri kujuza mumbeera. Onyirira nnyo nsaba nkutwale gyenkasiba. Okolera nnyo munange. Era nkukonera mugemazima.